Ban beka shoboka paka chini mama shoboka
shot shot shot
shoboka ishe uwe mama shoboka
washo washo
shoboka paka chini mama shoboka
Ring the alarm
ding, ding, ding.
It's your girl Banbeka
Already kwenye sen
Windy kimeingia na kimbongu ya inachachisha Hipesa, leo ni sanitizer Ambia waiter, aongeze energizer
Tumekuja na matutu
Nefanikiwa ni baraka minapata Na hamasisha gang na ninyayo wanafuata Mnataka kujua nini linifikisha nga hapa Nikomboka vibaya tangu tene mpaka sasa Mini na nguvu za kike ae. Nimejituma nifike ae. Izo ganji minishike
Basi show, 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 a show, shoboka Paka chini mama shoboka Shoboka Ishe uwe mama shoboka
Washo, washo, washo
Shoboka Paka chini mama shoboka Shoboka Ishe uwe mama shoboka
Naishobokea ndo mana naitobokea Le kwanza nimejitolea maisha yangu yanambolea Saimate mna nimezea nyi mnataka mazoea Unanichocha unaniombea kumbe uneneza umbea ah. Nakumbuka nikikosanga chakula Mwepiga luku mina tamani opuma So sitoke endelea kusukuma Mina draw uko strong uko strong kama chuma
Watasema watachoka Wenye wivu wajinyonge Wengi wali nichomea Mimi nisiendele
Sahiche kimina pepea Kwa baraka naendelea Tumekuja kusherekea Basi show, 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 a show
Shoboka Paka chini mama shoboka
Shot, shot, shot
Shoboka Ishe uwe mama shoboka
Washo, washo, washo
Shoboka Paka chini mama shoboka
Shot, shot, shot
Shoboka Ishe uwe mama shoboka Fanikiwa, barikiwa Fanikiwa, barikiwa Fanikiwa, barikiwa
Fanikiwa, barikiwa
Fanikiwa, barikiwa